lešala kule ga gaka sa pinya bongata ba me ga eso ke bona bongwa ka bontsi ya dihafu ana ke tlhokometse le ore ga bontsebe gore ke foko serite sa mosuthela banna batholekgo ba thola mona ba idibane ba bile ba gotlola kgatetsa goba ke tshwana le kube ge motho ke ataisa ke legungwe le betieng ga lethaba matšhatši le betsa ke mofitha fepele ya ka itshwelela bontate ke bone ba lesabela mokwa go tswa kgotla ga ba ge leng kwa ke ngwane somole te o leng ka enyolo sa thaba lekgwaga teng ke maijo le tutsa bogale o tlaba ka lona magallaneng ga le thitibane le ntse le tshwaga o tswela tiropa mahuku ba moseutola ditlase le mpe ka mphotaga le tshwana fikela anthekuletsatseng segwebe le koruwa phatshwa sememetsi se ya kgwaekgwae segemetsi kolomege a ka mpeng ke se ke le teng motho wa mmaweng ka bagadi dithata nna nka ditsa ngwana wa monyane mmetla theko a ba e kgwaele lekumo o leng ka lebitsetsa letswaponthabeng la phunya mafita la tabola dilomo dikgotlamabe le dipela tsa thola bodulo go tswa mo nka gopoding kwana ke fitlhe ke ditsa ngwane somo lepe gagampepane a se gatlhapetsa magele o itse ke kgele ke re sela go etelela pele gobane ga eso ke sebile ke ditswafogo se ya pina goba ke gutla sebole ke boya nthafu ke boetse ke etsa metlholo bathong mokakalope kgawa motswaga le gutle mo ke na ka fela kwetla matsitlalla ntate ga mabaka setsamanaga ga ke le pileng pineng ke batla o tshelbe gore mokgaka wa tlholo ona ke tatla ko ntile goba ke thupa thugubele thupa mošagaga tswaga ka dino keng go mošanyana ke mošapa e motswapatswapa dinyama motho o tle na tlopola go tlisa dikeledi ga e motsotelele a fatshe la mmaweng e re empa le ka ngwebetsa sefatlhego ke gopotse morana mojao letono a segutlong wa ka gašale mogolwano wa motsie kwete motho a tsinnyeng ka o betsa ntshwenageng o itse le monselago ga bolotse mokolo o tswile sebaeng dilo ka moka o dinegetse morana motsie kele ke mo ke kalang ke mo jwetsa ke re nna kile ka jwetsa mogolwane morana kwete ka re thuso tloelela molamu bolele nna ke mpintšhi yaka ke ne ke re ko amele ganyane gore bogele ke go nna motshwana gantle le moya wa bothuela kwetle nna ke bone molla teleletsela ga ke se ke kene kgwading mokola ke ipatile kgotlhomaduta ke ne ke gadile phoko jwang komele ka dipuo tsa gotla ga nswetsa tlengwana wa sakaria o mphile ka gare jwale molongwa ga ke soka dikwete bašana ba nentse meng batlokgutla mona ba sa nosa a le teng ga itsedi ya maikatlo nkate kubega wa fatshela mmaweng thabiso le disele o etsa metlholo bašana ba eso ba fatshela hekeng tshwalane e tshwaga le ala makoko letsa samokana e ka le a gobala dikwetle a thi a le gobale ke ntse ke bona le saesitse o tlasela thota le gutla le ge ga le kwa le ka swatlha monyako le phekela ka sedipengyana dikwetle ke mo ntseng lere le tswafile ke yona o tantolola kgwela mafitwane ngwana bo lesika ba re ka kgawa moloi ya wela batho ba bosiwa salapoanyeng bašanyana ke bana ba mpotsa o gana fela tse thata tsena ke dinkile kae nna kile ka dikgatlha ke dimomogo tsa ditsela gona kentla molola metolong ntate kubega ka kgitlhang ya kodu kekana ka gaga banna ke le madisi ke sa bue batho ba mpotsa dikotso ga ke di agabe gobo wa gabi morena mafatsa gore mo tsweleng ganyane wa mmo maikatlo goba ganong go yana o tšheue dibomo ke ka ge a bula ya badi a phatloa Chache supe pa ki emmala Yena le me takina tsa ranka khwagana